Tshifhinga tshinzhi ndo ḓi fhumula, zwinzhi zwa mbavha ndi tshi fhumula, mavha kongoledza ndi tshi fhumula, zwinzhi ndo zwi vhona ndo to fhumula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓi fhumula, vhusiku ndi tshi lila ndi tshi fhumula, mavha kongoledza ndi tshi fhumula, zwinzhi zwa mbavha ndo to fhumula. Ndo to thoma nda ḓi humbula, vhafasiya vhafuni ndi tshi gungula, nda lila miṱodzi nda i phumula, Jehova vho fhedza vho mphindula. Tshiṱangani vho maine vha tshi tungula, ende tshikoloni vhadededzi vha tshi vhundula, vhari vha vhuria zwanḓa zwanga zwi tshi kundula, zwanḓa ndi mabone nṋe thi shumi ndi tshi gungula. U zwi kona ndi u fhumula, nda ya kerekeni nda ḓinikela ndo fhumula, zwifanyiso zwa midzimu isili ndo kunula, buguni ya vhutshilo zwivhiswa nga zwo phumulwa. Ndo fhumula, vha amba nda fhumula, vha amba nda fhumula, nda vha ndo fhindula, a thingo vha fhindula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓi fhumula, zwinzhi zwa mbavha ndi tshi fhumula, mavha kongoledza ndi tshi fhumula, zwinzhi ndo zwi vhona ndo to fhumula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓi fhumula, vhusiku ndi tshi lila ndi tshi fhumula, mavha kongoledza ndi tshi fhumula, zwinzhi zwa mbavha ndo to fhumula. Ho ḓa vhangwana ndo fhumula, vha doba na ngwana nda fhumula, vhari wa thagwane nda fhumula, nda bema madekwana nda fhumula. Ne tshililo thingo ṱhukhula, ni a ḓivha matombo dzi nḓilani a ya khukhula, ṅwali yo nkhathutshela nda tshi ḓovha ndo ya khukhula, vha vhasanga avhi vha vha tshi ḓo to vhukuthula, vha ya haṱula. Vhaṅwe vha vhanga we all know ndi mavhanga, vhaṅwe vha vhanga hope no no vhanga, vhaṅwe vha ṱoḓo vhono pfha u vhavhanga, ende zwa mbavha nga maanḓa. Mavhe ṅwana nga fhumula, 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 fhumula. Mavhe ṅwana nga fhumula, 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 fhumula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓi fhumula, zwinzhi zwa mbavha ndi tshi fhumula, mavha kongoledza ndi tshi fhumula, zwinzhi ndo zwi vhona ndo to fhumula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓi fhumula, vhusiku ndi tshi lila ndi tshi fhumula, mavha kongoledza ndi tshi fhumula, zwinzhi zwa mbavha ndo to fhumula. Oh,